nitakupenda love. Nami ndiyo Hawa wako, nawe Adamu wangu. Mimi nitakulinda dia, mimi nitakutunza love. Mimi nitakutia
na mbarikiwe bi harusi na bwana harusi.